Pyraman on the beat.
Mersenyesan!
Kufika State House, watu wote wa Uganda tumefurahi sana mzee, umefanya kazi mengi. Ndiyo nao tunaongeza zisanja juu yako mzee, asante sana sana. Wacha watu wote tu chague mzee, ukione kisisani hiyo hiyo ya basi, chague kuchagua mzee. Let's tell it to the world, Musei saved our nation from aggressive harsh leaders of the purse by his brilliant, undisputable strategies. Now Ugandans, we enjoying a lot of justice everywhere. We are curving everything that we dreamt in a president. That's why every time we are voting, Musei.